Get free music on mdundo.com.
Yes, man. This is original Henry Jamaica. Kim Good Music out there. The bulletproof soldier in this one again.
Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange. Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange. Mutandikwa wangamba njagala nyonyo ate kula stine we changa nyonyo
bali banja bali basimbe nyiriri na enalonda mugwe
kwe kwe pita mchale wange
nenkuwa bulamu bwange nenkuwa mutima gwange nenkuwa bulamu bwange nenkuwa mutima gwange nenkuwa bulamu bwange nenkuwa mutima gwange nenkuwa bulamu bwange.
Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange. Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange.
Bali banja bali basimbe nyiriri na enalonda mugwe
no atu wa zepa
nekuwa bula mugwange
nekuwa mutima gwange
nekuwa bula mugwange
sirabika kwa kwenda wobulamu bwange sirabika kwa kwenda womutima gwange sirabika kwa kwenda womukwano gwange sirabika yegwa manye byange. Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange. Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye byange. Sirabika kwa kwenda wobulamu bwange. Sirabika kwa kwenda womutima gwange. Sirabika kwa kwenda womukwano gwange. Sirabika yegwa manye.